Akulira akakiiko akalondola ebyobulamu mu maka ga President Dr. Warren Namara asabye Paalamenti okuteekawo ebibonerezo ebikakali eri ababbi b'eddagala mu malwaliro ga gavumenti mu ngeri y'okutangira obubbi bw'eddagala obweyongera buli olukya. Dr. Namara agamba nti olw'okuba nti tewali bibonerezo bikakali eri abantu bano, kati bano baakufuula muze okubba eddagala lya gavumenti ne balitwala okuliguza abantu mu malwaliro g'obwannannyini. Namara okwogera bino yabadde alabiseeko mu kakiiko aka Paalamenti wamu n'abakulu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okwanja embalirira yaago eri mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027. Ssentebe w'akakiiko kano omubaka Alex Byarugaba bano abasabye bino babiteeke mu buwandiike babikwase abakwatibwako ensonga zaabwe ziryoke zikolebweko.